depends on a boy. Ndimadziwa, ndimadziwa, zose za tsogolo langa, zandiveka mphete mwini khomo langa. Ndimadziwa, iva ndati ndimadziwa, wodzalela mbumba zanga, wodzavomereza zofoka zanga. Oh, I know you're my special somebody. I know that you're mine, 'cause I know you are.
I know you are.
Ndikudziwa ndiwe uzandisamale.
I know you are.
Ndikudziwa ndiwe uzandidondoze.
I know you are.
Ndikudziwa ndiwe uzandisamale. Ndisadza nongoneze pondo kucha kwa mama wa. Ndisadza sanduke chitonzo useli kwa mawa. Utakalente tifuto tisa nchota nkawa.
Has anybody ever told you?
So kuya sisi makukala ya dima dwala dima pusa inyene. Ugantalikila dima sowazo chita inyene. Lima dwala, lima pusa inyene. Usama sowe, cause I know you are.
I know you are.
Nikutiwa ndiwe uzani sambale.
I know you are.
Nikutiwa ndiwe uzani donjo uze.
I know you are.
Nikutiwa ndiwe uzani sambale.
Spencer, I'm bored.
He's out.